jana nikapata muke akapata bwana sasa analia kamilio ni panyechi Jamila analia ni mwambia panyachi Jamila analia bwana wake amemwacha Jamila analia bwana wake amemtupa Jamila analia bwana wake amemwacha Jamila analia bwana wake amemtupa Jamila analia bwana wake amemwacha Jamila analia bwana wake amemtupa Jamila analia bwana wake amemwacha Jamila analia bwana wake amemtupa
Muda mrefu Jamila tuonani Mezi gani mefuleta kwa mnyumbani Karibu unikupe kiti Unieleze nini mama Jamila lipo kakaanza kulia Oh na kushinda kuongea
Akapata bwana sasa analia kamilio nifanyie